break room from 8 to 9. I don't care about jealous people. I don't care about haters people. Acha waseme niko kiganjani, niko mgongoni, hawajui mi na fighting. I'm gonna marry you, that's my real hope. One in a million, my own top. Acha waseme niko viwanjani, niko ulingoni na play my side. Mabani mengi sitotimiza, only thing sichokijua ni kukuumiza. Mina macho ila sioni mwingine, zaidi yako hamna ulimwenguni. Japo na miguu ila sendi pengine, mina nafsi moja iliyoko moyoni. Subiri haraka za nini mjini, una ngao yangu basi jamini. Ila sito kutupa, sita tekwa na vimini mjini wala vichupa. Love ni amini kwenye sekta ya mapenzi. Utalia kivulini, sito sema we huwezi. I don't know what thing, nedu kwako baby. I need more, ndo utajua kweli wangu zaidi. Sito longe longe hewani, my fly. Acha wabonge bonge mtani, watafry. More thing happen, tell me what route. Other thing could change, you are very strong up. Sita mari weni nyamo wa mifupa. Sishindani nao wako nyuma na jiputa. Nimefadhi moja, adha nimetupa. Nikikuwa chia jua, nitajuta. Sopa playboy, tena mindo good boy. Mwema yani young boy, nilipata mafunzo ya mana.
The only thing I believe.
Not my new devil, sito sema niko single. Labda wajatheme dabu na tumaini sito lia. Fans nitafura ia, daima nitashikilia. Kwako nitakuwa mkia. Nacha shukuru kums tunashia wili. Kisicho nizuru kwako ni pens kivuli. Pens mwavuli, niku kinge usloi. Niku oi, new angel ustoi. Nitafanya, nitatenda vitu vyote utafry. Licho kanyo sije tenda, new angel darkfry. Mini panya umeri tega kwenye mtego mepal. Nitafanya kwenye ulingo kijilaza kote chal. That true mama, I don't care, nita care nachofanya. Shut up kimya, wafunge domo zao. Spend with you, malkia zaidi yao.